BBC once again.
You tango, yo.
Nilipoanza wa kuamini nafikiria nitakuwa hapa leo zaidi ya majungu mwachafanye tuone matokeo si atavuna alichopanda kwa hizo pembejeo upande aliochagua ni ngumu sana kuwa na maendeleo sikukata tamaa zaidi ya kuzidi kufosi huku nikiamini ipo siku ataniita boss nilitolea pesa kazi zangu wala sikujali losi kawa wazipigi redioni kesi na mkosi kaona mtane achane nao tembelee vilinge na bia kubariki kwao we wache wanipinge kama si wengi basi wachache wataja kusema ninge ila mziki mina udai lazima pesa ni kingo lokuwa ngumu kuniamini ni mpenzi na wangu wazazi wakisitiza kila siku kwa maneno shazi huyu unakwenda una mtoto we hilo uliwazi atukatae ufanye mziki ila tafuta kazi
kwa baraka zake I'm here standing
by his grace
ipo imara I'm still standing
by his grace
kwa baraka zake I'm here standing
by his grace
Imara, still standing
by his grace.
Yo, hapo tukiacha mziki nkana uzauza ganja acha mchumba umu studio koto anaitaji mkwanja mamtu akashika mimba mungu akanibariki janja kaona oh nimeatimba ikawa mikazo kila nyanja kila kinachokuja uja na baraka zake hapo ndo nipo amini kwa mungu amtupi mja wake wakasema kashaitwa baba situlijua mwisho wake satoni atafanya nini na hizo harakati zake ndipo baze kazi zangu zilipoanza kukubalika ndani ya nchi nje ya nchi kote kaanza kusikika watu akanipa michongo pesa nkaanza kushika walo sema kwa stoboy leo aibu imwashika siri ya machungu yangu gomvi na familia yangu wengi walionichukia ila bazi ni rafiki zangu uono fikra zangu umekuwa nuru maishani mwangu hii kwa bazi wasiojua thamani ya kipaji changu Mungu ni wetu sote kwa kila mja anatoa simzalau mwenzio tikisa wewe umetoboa tombeane heri tusifeli tuishi poa kila jambo inawezekana mbele yake shaka ondoa
kwa baraka zake I'm here standing
by his grace
Imara, I'm still standing
by his grace.
Kwa baraka zake, I'm here standing
by his grace.
Imara, still standing
by his grace.